man. Aye.
Yo vibes, what up?
Yata ufaya mwenye mani maindi yoto Umano wajirai wabendi miho Ushibukazi wafufu meto Wazompe ni fuopi mwendi yoto Apena nyakurabi ni buku ya bubo Wanyini wasuru wasu wajibo Ifile mpina njima shito pesha pipo Kompile zine dos mitumi mbobo Azu wazu mpene manene metena Vize pinya njuma na mabenja kekia Biwi wami vata usia Medika mipia miwite kuria Azu wazu mpene manene metena Vize pinya njuma na mabenja kekia Santa ufaya mwenye mani maindi yoto Ubano wajirai wabendi miho Ushibukazi wafufu mito Wazuope ni fuwa miho mendi yoto Abila nyakurabio ni mbuku ya bobo Wanyini wasuru wasu wajibo Ifie mpena ni mashito besha pipo Koblezi ni dosi mitu mbibo Koblezi ni dosi mwe mwe mwe
Wee!